ድሬ ዲሞክራሲ ዋን ኮሮኦሳ ወልደ ቆረኖ ኦሮሞ ወጀቹ ጂደብርከሳ ዋሽንግተን ዲሲ ታይረት ዱባታን ከሰተኮ ዋይ ፌደራሊዝም ዮካናሞ ፌደራሉማት ካናራቲ ፌደራሊዝማን ማል ዮካናራት ቆረኖ በላ ካዲየሰ ዶክተር አወል አሎቲ መንበርኖ ሰደርካ ኦላና ማቃ ጉዳ ቀቡካ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፖለቲካል ሳይንስ መንበሩምሳ ጉዳ ጅበከማ ካነከሰቲ ሃዩ ሴራቲ ፊ ቆረኖቲ በርሲሳ ዋይ ምርግዳልናማት ኮፒያር ዳራቲ ናሞት ዋይ ፌደራሊዝማ ከሱማ ዋይ ፌደራሊዝማ ኢትዮጵያ ራቲ አሶፍሲሴ ፑታን ዱራ ኩኖታን
ዶክተር አወል ዋይን ጀች ፌደራሊዝም ይጀዱ ቢዮታ አድዳ ከሰቲ አከደዳቲ ከንኒ ኦጅረ ኦልፈሙ ከሱማ ቢዮታ ገመዲያፍ ቢዮታ አዱኛ ሰደፋ ጀደመን ከሰት አካታን ኦጅረ ኦልፈመሳ ጥቆ ወልፈልምሲሳዳ ኢትዮጵያ ከሰት ጀች ፌደራሊዝም ዮካንሙ ፌደራሉማ ጀዱ ኩኒ ኤገዱ በተሙ ጀልቀበ ወጎተ ኩርነ ሄዱ ተጅራ ገሩ አመሌ ፌደራሉማን ኦጅረ ኖልፈም ነጀረኒ ከነን ፈልመን ጅሩ ፌደራሉማን ኢትዮጵያ ከሰት ጀቹ እንደንደው ምርጉ መቶታ ምርከናው ቀባ ቢዮን ቆፋት ሞቱማ ሳይ ዳብቹ ቀቡ ከነን ጅረን ለኒ ጅረን ሜ ወልማገለት ፌደራሉማ በርባችሱማሳ አከምትላል
I think federalism ilal chijedu kuni duran durse kan barbachisu biye akka Ethiopia kana fakkenyaf biye ilal chi addada itijiru biye ummanni adadan afanin fedi yokandanta siyasatin addaduma qabu kesatti ummatsan wulitti fidani ummanni suni nanno isarrat adaisa afanisatin ufbulcha kitetemo motuma federala irratti walinte etnin biyetti akkabulchu dendu ilal chi bochameda konseptinisa biya diversity in gudan jirutti ummatasan hala kamin wolitti qabne wolin bulchu dandeena gafi jedu fakadebit wan dufeda so biya Ethiopia afan baye tasamu adana dadda tijirutti federalismin ummatasanis hire wajinjirachu kennu danda yo gafi wan afani yokan adafi gudifachu hirew firati murtesu ummataf halas arrangement federala sanin debin kan kennem neotate garabrati ofu danda hajechu da ummanisuni biyesani rafotto ketini nakabiyeto kote addet behetinin jirachu berbada jechu danda gafi sanif debito kedendo ummata sanif danta isani nanorati afani sanin gudifata afani sanitin ufbulcha nanno dan alatemo hal seganta federalat walintani bulchudan biyetisani rekwadadara bararnit ninger fuldura dem wakadanda hanif formata garita nafakata federalizmin
ኢትዮጵያ ከሰ ሰቦታ ሄዱቱ ጅራ ሰቦን ጉጉዶን ጅሩ ሰቦን ጥጥቆን ሞጅሩ ፌደራሊዝምን ኩን ኢትዮጵያ ከሰ አከላልቸገት አመም በርባችሳል
I think federalismin akka ilalchati akka seremotu matokot ba eberbachi sature qabatama bere segeltemi tokko yihage segeltemi shani juru holaltetin injette ba eberbachi sature yirosani tijechuda I think garful duratile berbachi sumanisa gafi wan qabunatin fakkatu biye diversity gudda qabwan tehef ummani hundiniyu segeleni sa dagahame usor haju cemin ada isa guddifata enuma isa engetetinin akka jiratu federalismin baye berbachisana in principle guru federalismin kan berbachisu ummata balinna qabu foso hintane ummata lakosisa tiqatae ala demokratawa tae tok kesetti ummani lakosa baye qabu economically politically kara adat dominant to wan qabu ummani lakosisa tiqa hala san kesetti akka himidam ne gargara jechuda demokrasin jirachun qofa ummata lakosisa innata hef garanti to windendo egumsa barbachate gochu windendo ho federal diminjirati geru nanno firatu bulchu dandani afan fitin bulchu dandani adaw fi gudifachu dandani jechuda so akka yada ti federal dimin protect gogodu ka egu ummatalakosi sa tikate jechuda geru qabatam etiopia holalle tinin jenne ummatalakosi sa ba ete ka kumata oromoti fille yiru at least wogadi demishanan debreke satti gargara ture malif manurumo lakosisa baye hata umali angu siyasa lakosisa wajin kadem unqabu ture so haga tokko federal dimin jirachun at least afan ufitina kadubaten afan ufitina kofbulchen ufbulchun inture at least jarmayota qamoto motuma biratti afan romotin hojjechu jechuni jijjira mata isa fide jira nanno tokko tokko ratti
akka kanatanan federalizmiin Itoophiyaa keessa kanamma seera ammaa keessa tumamee jiru laalchisee namoonni gaaffii hedduu qaban jiru. Kaan federalizmiin sirrii miti jedhaa, kaan immoo federalizmiin seera keessatti tumame kun sirriidhaa, hojiirra oolfama isaatu rakkoo qabaa jedhanii qaamonni adda addaa, namoonni adda addaa karaa adda addaa qeeqa dhiyeessu. Isa kam ijjettaati?
Isa seera keessa heera keessatti tumamee jiru haala inni itti barreeffame irraa kaateetiin yoo laalte haalli inni itti tumame rakkoo wayitiyyuu hin qabu. Inumayyuu akkam malee dimokiraatawaadha. Haala saniin biyyoonni mirga uummata tokko agartee mirga hiree ofii irratti murteessu yoo uummata kana wajjin hin jiraannu jedhaniitiin hin jedhan ammoo mirga fottoquu kanaaf ammoo requirementiin isaa proseejarii qofa substantive requirement wanti jedhamu hin jiru. Kuni wantoota heera biyya sanii konstitushinii biyya sanii dimokiraatii godhu keessaa isa tokkodha. So haalli inni itti tumame rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu uummata dimokiraasii akka ilaalchaatti akka yaadaatti fudhatuuf. Garuu wanti isaan wanta akkasiisan achi keessatti tumaniif yoo aan laaleetiin hin jedhu genuinely uummata gaafii san kaasuuf mirga san itti fayyadamuu barbaaduuf kennuuf osoo hin taane akkuma meeshaatti itti fayyadamuuf nama haala mootummaan biyya sanitti bulchu hin beekneef mootummoota adda addaatiif mee konstitushinii kenna laalaa jedhan. Konstitushiniin addunyaa irratti mirga akkanaa kennu eessa jiraa jedhan. Waan isaan kaayan kana immoo fakkeessuudhaaf yeroo adda addaa akka mootummaatti waan dalagan qaban jechuudha argumentii isaanii kana baakaap gochuudhaaf. So haalli itti tumame rakkoo miti. Rakkoo guddaa kan ture haala inni hojiirratti oolfameedha. Haala paartiin IPRDF jedhamu kuni itti uumame hoo laalteetiin hin jette yookaan haalli itti hojjetu laalteetiin hojjette innumaaniyyuu jalqabumarraayyuu haala federaalizimiin genuinely itti opereeti gochuu danda'u baay'ee rakkoo irra buusee jira jechuudha. Paartiin tokkochi federaalittis naannoo irrattis yeroo baay'ee bitaatiniin waan tureef haalli paartiin sun itti hojjetu ammoo IPRDF akka paartiitti qajeelcha baasaa qajeelcha yookaan ammoo ajajni inni baasu naannoo irratti hojiirra ooluu qaba. Kanaafiyyuu hiree mootummoonni naannoo irra jiran mootummaa federaalaatiin adda adda ta'anii naannoo fi federaalaa adda adda ta'eetiniin federaalizimiin hojjechuudhaaf hiree gaariitti argate wayii hin jiru. Wantoonni kun hojjechuudhaaf chaalenjiin jiraachuu qaba. Mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo adda adda ta'aniitiin wal mormuun jiraachuu qaba. Yoo wal mormuun jiraate qofa proosesii san keessa shape of godhaa deema of jajjabeessaa deemaa jechuudha ilaalchi federaalummaa kuni. Maaliif mootummaan naannoorraa akka mootummaa walabaa tokkotti bulchuu gaafa jalqabe gaafa mootummaa federaalaatiin waldiduu jalqaban walitti dhufeen isaanii hariiroon isaanii waan paartiin ittiin buluun osoo hin taane waan heerara taa'ee qofaan gaafa ta'e gaafa isaan poolisii adda addaa baasaniitiin poolisii irratti wal mormuu walii galuu jalqaban jeeniyuun federaalizimii gumamuu kan danda'u. So haalli paartiin IPRDF itti opereeti godhe haalli itti istiraakchar ta'es federaalizimii akkan hojjenne godhee jira. But in any case rakkoo paartiis ta'e rakkoo mootummaas ta'e walumaa galatti mootummaan suni federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuuf uummata asiin dura heerota asiin dura jiraniin jalatti miidhameetiin ture gaafii keessaniif deebii isin argamsiifnee jira. Eenyummaan keessan kabajamee jira. Afaan keessaniin haasofsanii afaan keessaniin of bulchitanii jechuu bira dabre genuinely uummanni kun akka of bulchuu danda'u eenyummaa isaanii akka assertii gochuu danda'an gochuu hin dandeenye. Istiraatejiin maal ture akka laalutti ol aantummaa TPLF istiraakcharii kana keessatti eeganiitiin gara fuulduraa deemuun haga danda'ametti haga mootummaa ol aantummaa TPLF tireetiniin godhanii uummanni naannoo adda addaa irratti bulchuu danda'a. Garuu qaamni kuni karaa siyaasaatiin karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin olaantummaa biyya san irratti qabu eegeetiin gara fuulduraa deemuu akka danda'u ta'eetiin dizaayin godhe jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon guddaan federaalizimiin haala rakkisaa ta'e tokkoon heera keessatti tumamuu isaa osoo hin taane mootummaan duraan durseetiyyuu federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuudhaaf akka isa gargaarutti hojiirra waan oolcheef jedheetiin fudhadhaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.